kufungia, vingine malizia. Kupe mapenzi paka wewe uogope, jiachie nataka nikupe vyote. Kwenye dunia hivi vingine si lolote, mama, mama, mama. Basi mi unielewe, hakuna mimi bila wewe. Ukinizingua wewe, takuwa chizi unielewe.
I don't care,
wakisema ni malaya.
I don't care,
wakikusema vibaya.
I don't care,
baby mimi.
I don't care, I don't care,
wakisema ni malaya.
I don't care,
wakikusema vibaya.
Basi mi unielewe, hakuna mimi bila